Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. You call me Arrow Boy.
Name,
baby. Acha tupendane kama njiwa. Hata tukigombana kama simba. I could feel cause my love is alive.
Hey, baby, love. Can kiss na enjoy, baby, more. Imekuelewa. Imekuelewa.
Na hata ta, ikiwa mbali, popote niende na wewe.
Ila saa,
unikumbati niwe na wewe.
Kupenzi lako downtown, mikipofu kwa wengine na poki ukana kuna wewe. You satisfy my soul, anytime ukiwasha baby, come let's fly away. Awe.
Baby usonge, kuomba baby usonge. Baby usonge, unipe mapenzi usonge.
Hey baby usonge, hey baby usonge. Hey baby usonge, let's make sweet love usonge.
Alexis on the beat.
Yeah, yeah, oh no, no, yeah, yeah. Nasiwezi ficha siri unasijua. Toka machoni mwangu unasijua.
Oh, oh, yeah. Let me love you, cause you're loving me. Let me care for you, baby, cause you care for me. Moyo ni dasina, kuko nimebwaga msima. Manukala raha, baby. Na hata ta, ikiwa mbali, popote niende na wewe. Kila saa, unikumbati niwe na wewe.
Mpenzi lako downtown, mikipofu kwa wengine na pogi ukana kuna wewe. You satisfy my soul, anytime ukiwasha baby, come let's fly away. Awe.
Baby usonge, kuomba baby usonge. Baby usonge, unipe mapenzi usonge.
Hey baby usonge, hey baby usonge. Hey baby usonge, let's make sweet love usonge. Yeah, 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 yeah.